amawubo 80 verse 1. Yizwa malusi kaIsrayeli ohola uJosefa njengomhlambo ohlezi phezu kwamakherubhi, mawubonakale ngokukhazimula. Verse 2. Vusa amandla akho phambi kwa-Efrayimi noBenjamini noManase uze ukusisindisa. Verse 3. Sibuyise uNkulunkulu ukhanyise ubuso bakho, khona siyakusindiswa. Verse 4. Jehova uNkulunkulu sebawuthi, koze kube nini uthunqela ngolaka omkhuleko wabantu bakho na? Verse 5. Wabapha isinkwa sezinyembezi, wabaphuza ezinyembezi ngesilinganiso esikhulu. Verse 6. Usenza sibe yinto ebangwa ngabakhelwane bethu, nezitha zethu zisihleka usulu. Verse 7. Sibuyise uNkulunkulu sebawuthi, ukhanyise ubuso bakho, khona siyakusindiswa. Verse 8. Wakhipha umvini eGibhithe, waxosha abezizwe, watshala wona. Verse 9. Wawulungisela indawo phambi kwawo, wagxila wagcwalisa umhlaba. Verse 10. Izintaba zambozwa umthunzi wakho nemsedari kaNkulunkulu ngamagatsha awo. Verse 11. Wena abisa amagatsha awo azafika elwandle, namaxhantela awo azafika emfuleni. Verse 12. Uzidilizeleni izintango zawo, baze bawukhe bonke abadlula ngendlela na? Verse 13. Ingulube yasehlathini iyawudla, nelwane zasendle ziyawuqothula. Verse 14. Nkulunkulu sebawuthi, mawubuye, bheka usezulwini ubone unakekele lo mvini. Verse 15. Yebo, lo mvini otshalwe ngesokunene sakho, nendodana ozikhulisele yona. Verse 16. Ushiswe ngomlilo, unqunyiwe, bayakubhubha ngokukhuza kobuso bakho. Verse 17. Sana sakho masibe phezu kwendoda, esokunene sakho, phezu kwendodana yomuntu ozikhulisele yona. Verse 18. Khona asakuhoshekela emuva kuwe, siphilise, khona siyakukhuleka egameni lakho. Verse 19. Sibuyise Jehova uNkulunkulu sebawuthi, ukhanyise ubuso bakho, khona siyakusindiswa.